miyaan ku dulmay miyaan ku dirshay adoo i deeqay miyaan ku diiday maxaa ku taaro durbaba la oyday dadagalkay niyadantii ku seegshay maxaa ku taaro durbaba la oyday dadagalkay niyadantii ku seegshay tacadankaygan haddaa dareemin dabubarkaygana ku deeqi waaye baldantaada ii sheeg ii sheeg haba ii daraatee ii sheeg baldantaada uu sheeg uu sheeg haba uu daraatee uu sheeg haddaad dudayso anoo dulqaata haddaad didayso maxaan ku daalay haddaad dudayso anoo dulqaata haddaad didayso maxaan ku daalay jecel jabkiisu kolkuu ku gaaro yakada weyni oo kaa dabiibi jecel jabkiisu kolkuu ku daaro yakada weyni oo kaa dabiibi dacad hantaygan haddaa dareemin dabubarkaygana ku deeqi waaye baldantaada ii sheeg ii sheeg haba ii daraatee ii sheeg
baldantaada uu sheeg uu sheeg haba uu daraatee uu sheeg
anoo ku damqin anoo ku dirqin anoo daleelada cilloo ku diin anoo ku damqin anoo ku dirqin anoo daleelada cilloo ku diin adas duleeyo wanaagi diide dacarta muudsoo dantaada erso adas duleeyo wanaagi diide dacarta muudsoo dantaada erso tacad hankaygan haddaa dareemin dabubarkaygana ku deeqi waaye baldantaada ii sheeg ii sheeg haba ii daraatee ii sheeg
baldantaada uu sheeg uu sheeg haba uu daraatee uu sheeg
daaye daaye ku deeshay maanta dareenka gurtee ha iigu daaye ku daaye daaye ku deeshay maanta dareenka gurtee ha iigu daaye ruux ku doorto runtaad u deeqin samirka diidsan maxaa u daawa ruux ku doorto runtaad u deeqin samirka diidsan maxaa u daawa dacad hankaygan haddaa dareemin dabubarkaygana ku deeqi waaye baldantaada ii sheeg ii sheeg haba ii daraatee ii sheeg
baldantaada uu sheeg uu sheeg haba uu daraatee uu sheeg